Remember where you got it from, ZambianMusicPlumbers.co.
Usipoteze furaha yako moyoni mwako ile njoo uzima. Usipoteze mapendo yako moyoni mwako ile njoo maisha. Tazama mbali umetoka, we mtoto wa mama, umetambuka milima mabonde. Duniani ni mambo kazalika, duniani ni mambo kazalika, duniani ni mambo kazalika, duniani ni mambo kazalika. Usipoteze imani yako, ndugu yangu, usiogope zuruba. Tazama mbali umetoka, we mtoto wa mama, umetambuka milima na mabonde.
Remember where you got it from, ZambianMusicPlumbers.co.